Kamalabyo na wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abasajja ku neeyisa embi eri abaana naddala abo abalwadde baneeyitira n'okusuula w'amaka ne badduka olw'okutya obuvunaanyizibwa. Katikkiro okulabula bw'atyo abadde ku Hotel Africana mu Kampala abadde yeetabye ku kivvulu Attend Worship Concert ekyaddeekeddwa ba Healthy Heart Foundation n'okusonderako ensimbi ez'okujjanjaba abaana abalina endwadde z'emitima. Katikkiro agambye nti kisaanye abasajja okukyusa mu neeyisa bafeeyo ku baana ate baleme kubasuulira bakyala kubanga obuvunaanyizibwa obw'okujjanjaba n'okukuza obulungi abaana buba bwabwe mu mbiriri.
Abasajja mulekerawo ebutiiti, abasajja mbeera nabo baagala kuba baagala bajje beba n'engatto bwebatuuka awaka omusajja nze musajja wani nambi togenda mu katale nambba nambi abasajja ebintu bitono nnyo abasajja bye batya. Omwana alwadde mulabye ono bamaama mulabye taata n'omu abo abakazi bano babaddemu nalya olubuto baalufumananaye mutuukirivu ejesha nandi munnaye naliya ye yozefu yamutunuulira nagaga omukazi abadde atya ono gwenneesiga olubuto lukomeeri. Balina abasajja abaabafunisa embuto baakitaalula abaana abo tewaffe tetuzaala baana abo gwobadde omuntu wange tekiwava luddawo eri tebatazaala baana balina bizibu. Abasajja tuli batiitiizi nno era bamaama
bebasinga okufaayo mu by'obujjanjabi. Oweekitiibwa Rita Namyalo Wagwa akulira ekitongole kya Health Heart Foundation alasa obwetaavu obw'okuwa obudde abaana abalina obuzibu bw'emitima mu ngeri y'enjawulo naye bazannyo bamaama abafubye okujjanjaba abaana abo.
Tukimanyi abazadde bakiyitamu batya era kibeera kitya, naye bw'omala okutambula olugendo n'abazadde bano omusajja omukyala n'akugamba nti omwana nina omuwa eddagala buli awa emu bukimuwa eddagala evu awa ayinza obutabeerawo n'olaba nti tasobola kwebaka naggweerawo alaba olina okuvuga buli awa azokoke awa omwana oyo eddagala paka bw'anaagala kusajawo oli n'akugamba nti bwesiggulawo eddirisa nti olusaba tasa nga nina okuggulawo eddirisa ekiro nga ndaba omukka abakamu bake olinagaa nti bwe munaaza simanyi oba bwe namuteeka mu bbensi nenamugjamu nga mulamu togande bintu fenna bamaama bye tuteeke nga for granted olinyanyo okunaaza bebiwoo.